Sizoyiqeda ke i-series yethu ye-eschatology iy'ndaba zokubuya kukaJesu ngesonto elizayo. Namhlanje ngifuna ukuthi siqedelele lokho esingazange sikuqede last week. Sibuyela encwadini yesambulo ku-chapter 21 no-22. Ngesonto elidlule sakhuluma ngekhaya lethu lengunaphakade. Okwamanje sisemhlabeni sinanezindlu esihlala kuzona kodwa sonke siyazi ukuthi okwesikhashana kuze kuhlatshelelwe amaculo ukuthi asakhile la baqinisile impela sineminyaka embalwa la emhlabeni kunehube elithi umuntu mhlawumbe uno 70 years kodwa uma ngenxa yokuqina komzimba mhlawumbe ululeka uya ko 80 yenziya kodwa still kusayisikhathi esincane kakhulu compared to ingunaphakade umuntu azoliphila after esedlulile emhlabeni kunekhaya uNkulunkulu asibekele lona yilona leli esitshelwa ngalo encwadini yesambulo sabona ukuthi uNkulunkulu uzosidalela iuniverse entsha umhlaba omusha izwi lelisha okusho ukuthi umhlaba lo esikuwona uNkulunkulu uyoshisa awudale kabusha ilanga inkanyezi yonke into ekwispace uNkulunkulu uyayiqeda adale kabusha kusho ukuthi the whole universe iyobe intsha even indawo la uNkulunkulu ahlala khona yena ngqo kuyobe kuyindawo entsha sabona ukuthi uNkulunkulu kulomhlaba omusha uzozakhela idolobha elisha elibizwa ngeJerusalem elisha esiyobe sihlala kulona sabuka amanye ama details uNkulunkulu asinikeza wona Sabona futhi laphana kuverse 3 kuchapter 21 ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe uyokwehla emazulwini ahlale nathi kuleli dolobha elisha akusayi kuba khona ukuthi sisemhlabeni thina uNkulunkulu ule kude kodwa uyoba njengobaba nabantwana bakhe behlale ekhaya elilodwa uyokwazi ukuwalka udlule ngasehlolweni sobukhosi la uNkulunkulu ekhona siyombona ubuso nobuso sabona ukuthi inhlupheko zesikhathi samanje ziyodlula zonke ziyosulwa inyembezi akusekho ukufa akusekho ukudabuka ukukhala akusekho ubuhlungu abusekho kodwa uNkulunkulu uyokwenza zonke izinto zibe zintsha sakhuluma ukuthi noma le nto izwakale ngathi fairy tale akusiyi fairy tale asiyikholweni uNkulunkulu uyakugcizelela lokho ukuthi kusho yena ohlezi esihlalweni sobukhosi kuverse 5 uNkulunkulu odala umhlaba namazulu uyena ozozenza lezi zinto ngakho asingayingabazi ukuthi zizoba khona okwangempela sabona kodwa futhi lapha ku verse 6 7 kuya ku 8 ukuthi akusiwa wonke umuntu oyobe eya eJerusalema elisha bakhona abanesabelo sokuya lapho sathi owomileyo onqobayo okuyindlela yokuchaza abazalwane bomele ukulunga bayanqoba izilingo bayanqoba nenhlupheko babambelele kuJesu ibona abanesabelo kuleli dolobha elisha izwi lelisha nomhlaba omusha bonke abanye kuverse 8 bayolahlwa echibini lomlilo kwabalwa igaba ngegaba zabantu izono ezahlukahlukene abaphila kuzona abayukuya eJerusalem elisha akusiye wonke umuntu ozoyizulwini sayibona leyo nto kubalekile ukuthi siyazi kona sizoqikelela ukuthi thina sibe kuleyo ngxenye uNkulunkulu ngempela ayoyamukela. Sabona ama details futhi ngalo leli dolobha lihle liphepile liyabiza li expensive iziningi izinto uNkulunkulu asitshela ngazo uma ubuka kusola ku verse 9 kuya lapha na ku 10 lihlotshiswe njengomakoti ehlotshisiwe for umyeni wakhe ngosuku lomshado chaza ubuhle obedlulele. Leli dolobha kunamatshe amaningi a precious uNkulunkulu azobe ewa elakhe ngalo leli dolobha ineyindonga enamagate amaningi okuveza isecurity asophinde sesabe akusophinde kube khona into ebhlungu eyenzekayo kuthina uNkulunkulu sakhele ifuture ephepile enengcebo ngathi kunina ayisize lento singabe yabantu abafuna ingcebo yasemhlabeni ngoba kunengcebeni uNkulunkulu asasibekele yona emazulwini uyabona malichazwa idolobha ukuthi linjani ukuthi uNkulunkulu sibekele iprosperity yangempela hayi le prosperity mbumbulu abantu abakhuluma ngayo manje. So ke namhlanje ngifuna siqale lapha ku verse 22 Elisha sigcine khona. Ngifuna sibone ukuthi uNkulunkulu newundlu uJesu Kristu bakuyisenta yayo yonke into eyenzeka kuleli idolobha leli. Impilo yaphakade. Impilo esiyobe siyiphila emhlabeni omusha nezulu elisha. Impilo e-revolver around uNkulunkulu. Ingakho kuyimpilo ezotholwa abazalwa nekuphela. Ukuye ezulwini akusikhona nje about uku-avoida ubuhlungu besihogo kuphela. Yebo lokho kuyiqiniso. Akusikhona nje kuphela ukuya ebukhazikhazini lobu uNkulunkulu asibekele bona. Yebo bukhona ubukhazikhazi nobuhle nezinto ezibizayo inkazimulo uNkulunkulu asibekele yona emazulwini. Kodwa indikimba ikho isenta yobumnandi bezulu nepleasure esiyobe sinayo ilento yokuthi siyobe sinoNkulunkulu. Ingakho izulu kuyinto eyo enjoywa kuphela abantu abathanda uNkulunkulu. Umuntu ongamthanda uNkulunkulu noma ungamyisa ezulwini noma kungathiwa kunopotsho wokuyisa abantu abangakholwa ezulwini bangayisihogweni ngeke bakuthande ezulwini. Ngoba izulu in a way linjengalento yempilo yomzalwane, it's all about uNkulunkulu. Umzalwane unesicefe kubantu abangakholwa. Uyacika ngoba yonke into ingalo uNkulunkulu ingalo Jesu ingalo Jesu nje. Ezulwini kuyobe kunjalo. Ezulwini impilo lengunaphakade siyobe siyiphila will be all about uNkulunkulu. Kuyenzeka kuthina bazalwane especially ngokwamazinga okukhula kwethu enkosini singa understand leyo nto ukuthi imnandi kanjani. Kodwa yenza kube enye yezinhloso zakho ekukhuleni kwakhe enkosini ukumthanda nokumenjoya uNkulunkulu. Uyayizwa into engiyishoyo? Sifundise ukukhula ekuthandeni uNkulunkulu. Ekuthanda uNkulunkulu abe yigugu kuwena, abe yinto oyihalelayo, oyifisayo, ofunayo ukusondela kuyona, oyithakaselayo ukwedlula zonke ezinye izinto. Njengoba unabangani noma umngani omthandayo, umngani wakho othanda ukusondela kuyena, ukuxoxa naye, kumnandi uma unaye, funda ukuthi uNkulunkulu abe njalo kuwena. Funda ukuthi uNkulunkulu abe yipleasure kuwena. Angabi into eborayo uNkulunkulu, angabi into enqenekayo. Ukumenqena uNkulunkulu, ukungamfuni uNkulunkulu, ukungabi nandaba noNkulunkulu isayini yabantu abangakholwa. Kodwa kuyenzeka-ke abantu mabesafika enkosini bengakakhula enkosini baqhele kuNkulunkulu. Kodwa ukukhula kwethu akube ukukhula othandweni likaNkulunkulu. Niyakhumbula umyalo wokuqala nomkhulu kunayo yonke eminye iminyalo. Akusikhona ukuthi ophila ngobungcwele kube nezinto ongazenzi nezinto ozenzayo. Umyalo wokuqala omkhulu kunayo yonke ukuthi woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngenqondo yakho yonke, nangawo wonke umphefumulo wakho, ngawo wonke amandla akho. uNkulunkulu akabe into ethandekayo kuwena, akabe attractive uNkulunkulu kuwena. And ezulwini iyopheleliswa leyo nto. Ayikho into eyoba imnandi kuthina ezulwini ukwedlula ubukhona bukaNkulunkulu uqobo lwakhe. Kuyoba njengabantu beshada, izulu libuye libizwe ngomshado wewundlu. Thina njengebandla siwumakoti, uJesu ufaniswa nomyeni. Uma umakoti eshada ngosuku lomshado besothandweni, yebo indlu uyayibona yinhle le ndlu lomkhwenyana ayiprepayile. Yebo inazo zonke izinto ezithandekayo kuyona, kodwa igugu likamakoti okuyona into ayilangazelela ngempela ilomkhwenyana wakhe azele yena la ekhaya. Nathi kuyoba njalo kuthina, the highest pleasure, ubumnandi obudlula bonke obunye ubumnandi, lobumnandi bokuthi uNkulunkulu uyobe enathi emazulwini. Uma leyo nto ingakuchazi uyihlole inhliziyo yakho. Uhlole ukuthi usindiswe ngempela yini uma ingekho into elangazelela uNkulunkulu kuwena. UNkulunkulu uqobo lwakhe. Asibukeni ke kuverse 22. Angilibonanga iTempel kuwo, uyabhala uJohane uNkulunkulu embonisa le vision yale zinto ezisazokwenzeka eJerusalema Elisha. Uthi ngabuka ngilibona iTempel kuwona lo muzi lelidolobha ngokuba inkosi uNkulunkulu Somandla iyiTempel lawo kanye newundlu. KwiTestamente elidala uNkulunkulu wayekhonzwa eTempelini lapha eJerusalema. Waqala wabakhela iTabernacle bengakafiki emka-Israyeli besahamba ehlane. Tabernacle kwakhona ialtare, kukhona indawo engcwele ngcwele eyayinomphongolo wezivumelwane la ubukhona bukaNkulunkulu obabuhlala khona. UNkulunkulu avele ngathi yifu kube nokukhanya ubukhona bakhe bekhona. Kungena abapriesti kuphela beletha imhlatshelo kuyindawo yokuthi u-Israyeli axhumane noNkulunkulu azovuma izono khona, kuletha imhlatshelo khona ayodunyiswa khona uNkulunkulu aveze ubukhona bakhe. Uma sebefikile ka-Israyeli layeka uyitende ngoba kwakuyinto egugayo, kwakhiwa iTempeli lezo zinto zamuvwa zafakwa eTempelini eJerusalema. Uthi uJohane eJerusalema elisha alifani neJerusalema elidala elalinetempeli, kulele elisha alikho iTempeli. UNkulunkulu uqobo lwakhe uBaba nendodana yakhe uJesu Wundlu bayiTempeli lalomuzi. Okusho ukuthi indaba yamasymbol, indaba yokukhonza uNkulunkulu through abapriesti, indaba yokukhonza uNkulunkulu through amasymbol ealtare neyilwane nokuthi singakwazi ukungena sibe sebukhoneni bakho kwangempela iyobe isiphelele. Ngoba lapha eThempelini kwakungangeni nombane endaweni engcwele ngcwele, kwangena umpriest omkhulu naye kanye ngonyaka. iTempeli kwakuyindlela kaNkulunkulu yokukhombisa ukuthi izona ayikwazi ukuvele iqonde kumina. Okokuqala amaziza ziza ngemhlatshelo, kodwa futhi azizi ebukhoneni bami ngqo kuneyindawo eyigcina kuzona. EJerusalema elisha awekho amaveyili, azikho izinto ezizivimbayo ukuya ebukhoneni benkosi. Angeke samkhonza even ngale ndlela simkhonza ngayo manje. Simkhonza singamboni, simkhonza noma ekhona ngomoya ongcwele kodwa kungathi ukude. Laphayana uNkulunkulu uyobe eyiTempeli lethu, siyobe sihlangana noNkulunkulu kuNkulunkulu. Siyobe sikwazi ukumbona uBaba, sisibona isihlalo sobukhosi ukuthi sikuphi, sikwazi ukuyomdumisa, sikwazi ukuxoxa naye ubuso nobuso. UNkulunkulu uyobe ephakathi kwabantu, iTabernacle likaNkulunkulu liyobe seliphakathi kwethu. Kuyimanje singabantwana bakaNkulunkulu, usho njalo uJohane, noma kungakabonakali siya kuba yikhona, sifana nabantu bonke kodwa sabantwana bakaNkulunkulu. Leli yilanga lokupheleliswa kwe-adoption yethu. Okwamanje sinjengabantwana si-adoptiwe kodwa sakalethwe ekhaya, sisalapha mhlambe orphanage, asakafiki solandwa silethwe ekhaya. Leli yilanga lakhona uBaba eyofika silande orphanage, sizohlala naye e-dining room yakwakhe, sizojikeleza la kanye naye neyingilosi uJesu siyobe sihamba naye. Ngoba yena unanomzimba, uBaba umoya kanawo umzimba, kodwa siyobe siphila naye uJesu. Alikho iTempeli, uNkulunkulu uqobo lwakhe uyiTempeli, siyobe simkhonza directly, ingasekho into ephakathi kwethu naye, kungena distance. Verse 23, umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuze kukhanyise, ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyakukhanyisa nesibani sawo yiwundlu. Alikho ilanga kulo mhlaba omusha uNkulunkulu asidala, okukhombisa ukuthi uyobuhluke kangakanani lo mhlaba lo. Uyakhumbula ekuqaleni sitshela ukuthi awunalo ulwandle, manje sitshela ukuthi awunalo ilanga nenyanga. Lo khona umhlaba ngeke usurvive ngaphandle kwelanga nenyanga. Kodwa uNkulunkulu uyobe edale into entsha, alisekho ilanga, ayikho inyanga. Ukukhanya enikhumbula kuthiwe abukho ubusuku eJerusalema elisha, kulalwa kuyohleze kukhanya, kodwa ukukhanya kuqhamuki kwisosi ethize, kuqhamuka kuNkulunkulu uqobo lwakhe. UNkulunkulu kwiTestamente elidala ubethanda ukuveza inkazimulo yakhe njengokukhanya. And for example, Mose maye nkulunkulu buya ubuso bakhe bukhanya mabebona ifu kwakuba nokukhanya lapha efwini uNkulunkulu uyathanda ukwaziwa njengoNkulunkulu owukhanya even physically mayevela makungathi uya decide nje uNkulunkulu ukuvela la simbone singaboni light ekhanyayo so ke lokho kukhanya kaNkulunkulu kuyobe kukhanyisa iJerusalem elisha lonke okuveza nakhona ukuthi uNkulunkulu uyobe ephakathi sikhanyiselwa uyena njengesibani okuveza nokuthi uyobe eyi-center yaleli dolobha lethu njengelanga liyi-center yalomhlaba uthi kuverse 24 izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo lomuzi iJerusalem elisha namakhosi omhlaba alethe kuwo ubukhosi bawo amasango awo awasoze avalwa emini ngokuba ubusuku abuyi kuba khona bikho lapho bayakuletha kuwo ubukhosi nodumo lwezizwe kukhunywa ngabazalwane ke la bathandekayo makuthiwa izizwe kuchazwa thina abazalwane sonke from zonke izizwe lithi siyakuhamba ekukhanyeni kwawo lomuzi okuchaza ukuthi iJerusalem elisha liyobe likhanyisa umhlaba wonke lomhlaba omusha uma siphuma kulona sambe ezinye indawo ngoba ungalifanisa mhlawumbe njenge-capital city lona kodwa kukhona ezinye indawo esiyobe sisahamba kuzona kodwa ukukhanya kuyobe kuqhamuka kulona methi namakhosi omhlaba ayoletha ubukhosi bawo kuwo kukhulunywa ngathi ithina laba esibizwa ngamakhosi omhlaba ukungizwa uma ngithi siyokubusa kanye noKristu siyobusa naye le minyaka e-1000 kodwa futhi emhlabeni omusha nezulu elisha amakhosi kuyobe kuyithina sibusa indawo ngeyindawo uNkulunkulu ayobe esibeke kuzona sigcwele yonke indawo sibuye size kule Jerusalem elisha ngazi kuyobe kuziwani nikhanjwa nini nokuthi kuyobe kuhanjwa kanjani kodwa umhlaba wonke kuyobe kungowethu uthi uJesu emlabo abathobekile bayodla ifa lomhlaba they will inherit the earth ilento ke manje siyenzeka la umhlaba kuyoba owethu ayisekho igwile ingakholwa abasekho sopolitika bangamazi uNkulunkulu basechibini lomlilo kuyobe kuyithina amakhosi omhlaba sithathe kubukhosi bethu nezinto zethu mhlambe siletha izipho la kuKristu eJerusalem elisha sizomdumisa ngazo angazi noma kushiwo lokho yini kuverse 25 amasango awo awasoze avalwa wadinga ukuvalwa ngoba yikho i-threat la akekho ongasilimaza akekho ongahlasela bonke ababi basechibini lomlilo ayikho into yokungabi nakuphepha akudinge ukuthi avalwe amasango ubusuku abukho asidingi ukulala sinemizimba emisha engakhathali engadingi ukuthi sibuye sicambalale akuhlu la usuku olungasozelwa phela eJerusalem elisha bayakuletha ubukhosi iglory esiyobe sinayo emzimbeni yethu izinto esiyobe sinazo siyobe sineglory samabhoza siyoyiletha eJerusalem elisha sodumisa ngayo uNkulunkulu nayo yonke iona nenhlonipho esiyobe sinayo. Kuverse 27 akukho lutho olungcolileyo oliya kungena kuwo nanini. Abekho abangcolile. Angeke sisabaphinde sibe khona isono. Akekho oyophinde awe. Akasophinde abe khona uSathane omusha. Ayikho ingilosi eyobuya iribhele iqale isono eJerusalem elisha. Le episode yesono. Ukuwa kukaSathane nezinye iy'ngilosi ezemhlabeni azolinga abantu nabantu bawele esonweni kuyobe sekuyinto esiyadlula ayisophinde ibe khona into engcolile ever again uNkulunkulu ngeke asaphinde avume kube njalo akasekho owenza amanyala noqamba amanga kuphela labo abalotshiwe encwadini yokuphila yewundlu khumbula ke uma ufunda leli vesi ukuthi ungabi enye yale genge ngoba le genge yobise isesihogweni ngalesikhathi okungcolileyo owenza amanyala oqamba amanga ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila ungabalwa kulelo qulu alisoze langena kuleli Jerusalema elisha iyake kuchapter 22 mawupheqe page yakhumbula ukuthi uJohn mayibhala ayengekho amachapter usaqhubeka njena uchaza into ayibonayo into ke ayishola kuverse 1 no 2 leli dolobha lisaphotha ukuphila okuphakade bonke abakulona bayophila kuze kube phakade ngenxa yezinto ezibalwala ekhona ukuvesi 1 wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila ocwebezelisa okwe crystal uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkuluNkulunkulu neseyundlu khona umfula la onamanzi okuphila okusho ukuthi ophuza kuwona uphila phakade sonke siyophuza kuwona asophinde sife siyophila forever and ever ngenxa yokuphuza kulomfula uthi ucwebezeliso kwecrystal okuchaza umfula oclean ingathi idayimani mawubuka hayi lemfula yasemhlabeni nodaka engcolile kodwa umfula ongathi crystal wehluvela esihlalweni sobukhosi sikaNkuluNkulunkulu asikho isiphetho kodwa uqhamuka kuNkuluNkulu uqobo lwakhe uNkuluNkulu egelezezisa amanzi okuphila fo ubuhle nokuthi siphuze kuwona siphile kuze kube phakade uthi phakathi emkomgwaqo wawo nomfula kuleli cala nakwelinye icala kukhona umuthi wokuphila owawuthela izithelo ezishumi nambili eziwu 12 izithelo zawo uyithela nyanga zonke amacembe awo ama leaves awo angawokuphilisa izizwe so ke imagine lento kunomgwaqo la eJerusalem elisha uyakhumbula umgwaqo wakhona unjani sakhuluma ngawo last week uyigolide eliclear igolide liphiwe ngendlela singaze siyibone angazi noma ubona phansi mawubuka through lona ubona lawo ma foundation amagolide nama diamond nama jasper nanani so ke kuona lo mgwaqo phakathi nendawo kunomfula ogobhoza kuwona ngapha nangapha komfula kunezihlahla ezimilayo kuthiwa umuthi wokuphila lo yakhumbula eEden ukuthi kwakukhona izihlahla eziningi bese bekhona izihlahla eziwuthiwe ezispecial esokuqala lesi kwakuthiwa isokwazi okuhle nokubi okwathiwa abangadli kusona lesi abadla kusona njengoba sisejiving nje manje esona kwakukhona esinye isihlahla kwakuthiwa umuthi wokuphila okwakuzothi mabedle kusona bangabe besafa uyakhumbula ukuthi kwathi after sebedlile kulo wokwazi okuhle nokuphila kwase uNkulunkulu wabaxoshe iDeni wabeka ingilosi iKherubi ukuze bangabuyi bangene bayodla kulesiyana ke manje somuthi wokuphila ngoba kushuthi babezophila phakade beyizoni benjalo uNkulunkulu wayingafuni lokho mhlawumbe uNkulunkulu wayiplanela ukuthi after isikhashanyana bengadlanga emthini wokwazi okuhle nokubi wayizobadodela ke bayodla kulo wokuphila okuphakade bangabe besafa kodwa wanqaba ke ngoba sebengene esonweni eJerusalem elisha siyodla freely kulo muthi wokuphila okuphakade and siyodla singabe safa forever indlela uNkulunkulu asitshela ngayo le ukuthi abantu abaphila eJerusalem elisha abasophinde bafe nanini nangizoba ncwele uthi mayesichaza lesihlahla uthi sineyithele ezu 12 mhlawumbe uchaza ukuthi masiqhakazile kuneyithele ezu 12 kanye ngazi noma uchaza ukuthi siqhakaza isithele sodwa kodwa every month asifane ezinye izihlahla ezithela mhlawumbe once a year so nasithela 12 months in a year kodwa siyodla kusona uthi amahlamvu aso awokuphilisa izizwe okuyindlela yokusitshela ukuthi asophinde sigule kuyoba sengathi siyokha amahlamvu sihlafune imizimba yethu ingabe isadinga ukuthi igule ife siphile ingunaphakade uNkulunkulu uyosinika zonke izinto esidingayo to live forever ngentokozo emzimbeni yethu forever and ever ni understand abathandi yonke into ongayicabanga yonke into ongayifisa yonke into wawuyidalelwe uNkulunkulu usazokunikeza yonke in abundance ayikho into oshoda ngayo kuvela uNkulunkulu wayesidalela ukuthi siphile kanje ithina nje samosha siholwa uAdam noEva kodwa uNkulunkulu usazoyireversa yonke ikhesi sonke isiqalekiso asiletha ngenxa yokona kwethu uNkulunkulu usazosusa ngokuphelele bese esibeka la ayifuna sibe khona kwangempela bazalwane kune future enhle inkosi esibekele yona sazokwaneliseka ngayo yonke indlela beyond our wildest dreams ukuze abantu bekhuluma kanjalo ifairy tale isazoba ireality kithina. Then ke from verse 3 ku chapter 22 uJohane ngibone ngathi uya summarize nami ngifuna ukusebenzisa sehlela ngenzansi ukusummarize zonke lezi zinto akade esitshela zona kusukela lapha ku chapter 21. Ku verse 3 uyasikhumbuza futhi ukuthi akusayi kuba khona nokodwa ukuqalekisa. Ayikho into eqalekisiwe eyophinde yenzeke. Okuyindlela yakhe ukuthi asikho isono esiyophinde sibe khona, abukho ubuhlungu, akukho ukufa, akukho ukuphoxeka, ayikho into eqalekisiwe eyophinde ibe khona kuleli dolobha leli. Isono bathandwa will be a thing of the past. Ayive le nto okufanele sihalele njengabazalwane. Ngoba empilweni yomzalwane ukwedlula ngisho inhlupheko ezingena kuzona, into ehlukumeza umzalwane ukwedlula zonke ezinye izinto yilento ukuthi siyona. Akuve kungemnandi, akuve kufrustrate ukuthi ngibuye ngilingeke, ngingene ezilingweni, sengisindisiwe, ngidinga ukuphenduka, ibhlungu leyo nto kumina. Ngoba ngiyenzelani lento kuNkulunkulu osengithande kangaka? Wangenzela umusa omngaka, kodwa lobuthakathaka bami byasinda kumina. Maye kimi muntu osizi, ubani ozongikhulula kulomzimba wesono? Usho njalo uPaul eRomans 7. uNkulunkulu sazosikhulula kuwona lomzimba wesono, and akusophinde kube khona into eqalekisiwe, angisophinde ngone. Ayivi mnandi lonto enhlizweni yami. Forever and ever ngiyoyenza 100% intando kaNkulunkulu, futhi ngiyithande ngiyienjoye, angisophinde ngilingwe yilutho. Forever. Mawubuka uqhubeka no verse 3 uthi isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nesewundlu siyakuba kuwo, nezinceke zakhe ziya kumkhonza zibona ubuso bakhe, negama lakhe liyakuba semabunzini azo. Ubeseke wayisha into enje, uyasummarize, uyaphinda. Isihlalo sikaNkulunkulu sobukhosi siyoba phakathi la eJerusalem elisha. Nkulunkulu akasophinda abe uNkulunkulu esingamboni ngamehlo. Esikholwa uyena singamboni, siyombona ngamehlo uNkulunkulu newundlu uJesu. Iy'nceku zakho kuyithina, siya kumkhonza, we will worship uNkulunkulu sesimbona. Siyobona ubuso bakhe uNkulunkulu, and siyokwaneliseka abangcwele. Ukunothisa ukuthi umuntu udaliwe nje nento kuyena elangazelela ukubona izinto ezinhle. Abantu baze ba-travel baye bayocinga impophoma kuphi, befuna nje ukuyibuka nje, bebuka amanzi ehla. Abantu baya kuma-art galleries befuna ukubona izithombe nje ezinhle. Siyabantwana sasike sihlale ngasemgaqweni, sibuke nje imoto ezinhle idlula sithi diesel yana. Oh mama, kuwe kube mnandi nje ukuhamba ezitolo engazukuthenga, ayifikile pay day, uyasho ukuthi akayilikothenga, kodwa kune pleasure ekhona ekubukeni nje into ezinhle. Leyo nto yafakwa uNkulunkulu kuthina, esilungiselela ukubona yena. Ayikho into enhle njengoNkulunkulu. Into enzonke osawake wayibona, awukazi ukubona ubuhle njengokubona uNkulunkulu ngalelilanga. Siyobona ubuso bakhe, siyobona i-beauty uNkulunkulu ayesidalele yona. Konke okunye bekwamazwibela, bekwamastarter okwenza amathe aqonse before the main course. I-main course ukubona uNkulunkulu uqobo lwakhe liyeza lelilanga. Uthi negama lakhe liyokuba semabunzini ethu, okuchaza ukuthi uNkulunkulu uyosi-owna manje. uNkulunkulu uyobethi naba bangabami, asisondeze kuyena, singabakhe forever. Yikho into yophinde sihlukanise, sabantwana bakhe, i-adoption yethu iphelelisiwe. Kungathi usibhala igama njengomuntu ebhala ama-slaves akhe, singabakhe uNkulunkulu forever. Uyasi-identifya njengey'ngane zakhe, njengomkhwenyana nika umakoti isibongo sakhe. uNkulunkulu uyosinika igama lakhe, sigane emazulwini forever and ever. Uthi ku verse 5, ubusuku angeke busakhona. You are summarize again. Abasadinga ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga ngokuba inkosi uNkulunkulu iyabakhanyisela. Konke sikudingayo kuyobe kuvela kuyena uNkulunkulu. Bayakubusa kuze kube phakade naphakade. Ithina amabhoza, kogcina thina abazalwane. Bangasicindezela manje, bangasidelela manje, bangasibukela phansi okwamanje, singafana nabo okwamanje. Akukabonakale siyakuba yikhona, kodwa kuyogcina thina emhlabeni, owethu umhlaba. UNkulunkulu esebasusile abanye. Aphinde sigqugquzele ukuthi asiyikholwe lento. Kuverse 6 wayesethi kimi lawa mazwi athembekile. Thembekile lento engiyishoyo bazalwane. Akusiyinganekwane. Ikholwe lento njengeqiniso, uyimagine uyibone njengefuture yakho, wena uyophelela la. Khona izokwenza ushintshe nendlela ophila ngayo. Ngoba wena umuntu weJerusalem elisha, umuntu kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu, umuntu wenkazimulo, umuntu obekela izinto ezifana nalezi, ngakho nendlela ophila ngayo akubonakala ukuthi uyingane yenkosi wena noma kungakaveli ngaphandle, kodwa phila ngedignity yeprince neprincess emesazobusa kanye noKristu. Lamazwi athembekile futhi ayiqiniso, nenkosi uNkulunkulu wemoya abaprofeti uyithumele ingilosi yayo ukuba izokhombisa izinceku zayo okuzakwenzeka ngokuphazima kweso. Bekani, ngiyeza masinyane, ubusisiwe ogcina amazwi esiprofetho salencwadi. Izokwenzeka lento, uJesu uyabuya khona ezoqala zonke lezi zinto ezishiwo encwadini yesambulo zenzeke. NoJohane uyafakaza kuverse 8 uthi, mina Johane nginguye owezwa, ngezwa ngezami indlebe, mina owabona nalezinto. Kuverse 8, akusiyinto ayizwa ixoxo omunye lo, ufakazwa lezinto wayizwela uNkulunkulu ekhuluma, wabona ngamehlo akhe uNkulunkulu emvezela. Kuthe sengizwile ngabona, ngathi mbo phansi ngobuso ukuba ngikhuleke phambi kwenyawo zengilosi engikhombise lezo zinto. UJohane ngathi uNkulunkulu bethuma ingilosi lokhu imthatha nje imvezela. UJohane usewa phansi ngobuso uyayidumisa ingilosi, kepha yathi kimi verse 9, ungakwenzi lokho, nami ngiyinceku kanye nawe nabazalwane bakho abaprofethi nalabo abagcina amazwi alencwadi. Mkhuleka kuNkulunkulu, neyingilosi ziyinceku kanye nathi, siyobe siphambana nazo eJerusalem elisha. Le nto kuthina ye-curiosity, yabona le nto yokuthanda ukwazi ekwenza ufuna ukubuka ama-documentary ambula into ezithize noma ekhuluma ngeyilwane. Siyathanda ukwazi izinto. Le nto yenza abanye babe omamgobhozi, uyayibona leyo nto. Le nto yenza sibe curious makuthiwa khona ama-alien. Siyacabanga ukuthi kazanjani, kodwa siyawathanda nama-movie aveza amanye ezinye iy'ndawo. Imagine izinto, iy'ngane zithanda ukubuka opopayi bezinto ey'ngekho emhlabeni. Leyo curiosity uNkulunkulu ayifaka kuthina ingoba usazosikhombisa ama-wonders uNkulunkulu. Usazosikhombisa iy'mangaliso ney'ngilosi sisazoyibona. Lamakherubi okuthiwa amanyawo anobuso obuwu-4, amaserafi okuthiwa namaphiki awu-6, achazwe kuthiwe uma uHezekiel ezama ukuchaza athi mayihamba ingathi isondo phakathi kwesondo kunanomlilo. Uyambona umuntu ochaza into engachazeki? Sazoyibona ngamehlo, sazowabona ama-alien angempela. Hayi lawa aka National Geographic angawa exist lawo. Ama-alien angempela yingilosi, siyobe siphambana nazo ezulwini, ziyinceku kanye nathi, ayikhonzwa, kukhonza uNkulunkulu kuphela. Uthi kuverse 10, asingayifihli lento bancwela, sitshela abanye. Kuverse 10 uthi, yathi kimi ingilosi, amazwi esiprofethu salencwadi ungawavali ngophawu, ngokuba isikhathi siseduze. Musukuyivala incwadi uyicindezele ngophawu, ufake isili ukuze ingavulwa. Ibhale bese uyayithumela Johane uyipublish yonke indawo. Tshela wonke umuntu ngalento osuyizwile. Nathi bancwela sobatshela abantu singabi nokusaba ngalezinto. sibatshele ngefuture yethu ukuze nabo ibahehe sibaqwashise futhi ngeyabo ifuture uma beyabantu abangakholwa. Verse 11 siyaqhuquzela ukuthi ke sibambelele singawi. Ongalungile makaqhubeke enze kanjalo okungalungile. Ongcolileyo makayingcolise njalo, kodwa olungileyo makenze njalo ukulunga, kuthi nongcwele ayingcolise njalo. 2:1 ke manje la uzwa ngathi kuthiwa abantu abaqhubeke nokonakala. UNkulunkulu ekhuluma uzama ugcizela ukuthi lento iseduze, lento izokwenzeka, umuntu akabambe lokho anakho. Uze athi ma ukuthi umuntu ongalungile, uNkulunkulu ukhulume ngathi uyabaduba. Ongalungile kulungile akaqhubeke lapho. Olungile akabambelele kulungeni kwakhe, ngoba lezi zinto ziyeza manje ziseduze zizokwenzeka. Ngakho indlela kaNkulunkulu ethi wena mzalwane qinisela. Angathi uyakhumbula ababehlukumezeka abazalwane. Uthi qinisela ke noma ingabe uyahlukumezeka, ungavumi ukuhlehlela emumva. Nawe ongalungile uNkulunkulu uzokuduba masinyane mawuqhubeka engalungini kwakho. Ngiyangizobathandekayo. Ngakho shintsha ukungalungi kwakho uphenduke ukuze lezi zinto zingakufici bese ugcina uphelele echibini lomlilo. Verse 12 masiya ngasemaphethelweni. Qaphelani, ngiyeza ngokushesha kusho uJesu. Ngiphethe umvuzo wami ukuba nginike yilowo nalowo ngokomsebenzi wakhe. Ngiwu-Alpha no-Omega, wokuqala nowokugcina, isiqalo nesiphetho. Qaphelani-ke, naku le nto ayisho uJesu. Wena ongasindisiwe, qaphela ngoba uyabuya uJesu. Wena osindisiwe, qaphela, ubambelele, ungavumi ukuhlehla. Ungavumi ukulingwa into zasemhlabeni, ungavumi ukuthuswa uSathane ngeyinhlupheko, kodwa bambelela enkosini. Bese thi futhi pikisayidi. Wena ongasindiswanga, eyisindiswa kuverse 14, babusisiwe abahlanza iy'ngubo zabo. Ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. Ngaphandle khona izinja, khona abathakathi, khona izifebe, khona ababulali, khona abakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga. Ninama ngithi bangcwele nakani mina. So ke babusisiwe abantu abahlanza izingubo zabo. Yiba omunye wabo wena ozwa lencwadi ifundiswa. Ngoba ngaphandle komuzi khona izinja. Buwazi iBhayibheli libuye libiza abantu ngezinja. Khona abantu abayizinja ngempela emehlweni kaNkulunkulu. Khona abathakathi, khona abaphila ezweni zokucansa ababizwa ngeyifebe kwelesizulu, ababulali, abakhonza izithombe, nabo bonke abathanda nabenza amanga, bona bangaphandle kwalezinto uNkulunkulu asithembisa zona. Kuverse 16 uJesu nebandla nomoya ongcwele sonke siyafakaza ngalezinto. Uthi uJesu, mina Jesu ngiyithumile ingelosi yami ukuba ifakaze kini ngalezinto emabandleni. Ngiyimpande nolibo likaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo, ekhanyayo. Inkanyezi yokusa ikhanya ukudlula zonke ezinye iy'nkanyezi esibhakabhakeni. UJesu lowo uyasikhumbuza ukuthi uyena osho lezinto, ngakho singayikholwa. Kuverse 17 umoya nomakoti bathi woza, nozwayo makathi woza, nowomileyo emakeze, othandayo makathatha amanzi okuphila ngesihle. Umoya ongcwele uyabubula ngaphakathi kwethu uthi woza Nkosi uJesu. Nathi njengebandla sithi alisheshe lolu suku aluze. Buya Nkosi, woza Nkosi. Muzosikhulula ekucindezelweni uSathane nabantu abangakholwa, usifake enkazimulweni osethembise yona. Woza Nkosi. Verse 18 siyayalwa ukuthi lamazwi siwahloniphe, singasusi, singa-edi kuwona. Ngiyafakaza kubo bonke abezwa amazwi esiprofetho salencwadi, uma kukhona owenezela kuwo, uNkulunkulu yakwenezela kuye inhlupheko eyilotshwe kulencwadi. Uma futhi ekhona osusa utho kuwo amazwi encwadi yalesiprofetho, uNkulunkulu yakususa isabelo sakhe emthini wokuphila, emzini ongcwele, nakulokhu okulotshwe kule ncwadi. Ofakaza ngalezi zinto uthi yebo, ngiyeza masinyane uJesu lowo. Amen. Woza Nkosi uJesu, umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nani nonke. Amavesi okugcina lawa uNkulunkulu awambula kubantu emhlabeni. Incwadi yokugcina zaseyibhalwe zonke ezinye yokugcina le amavesi okugcina lawa. Ngakho awakhulumi nje kuphela ngencwadi yesambulo. Yebo athi kwincwadi yesambulo akunga-edwa lutho. Kodwa futhi indlela kaNkulunkulu yokushela ukuthi ngiqedile ukukhuluma ke manje. Lesi siprofetho sale ncwadi akangabi khona edayo kusona incwadi yesambulo kodwa neBhayibheli lonke amavesi okugcina lawo. Ingakho sikholwa nokuthi ayisekhi iprofetho manje. Ngoba uNkulunkulu uyayivala incwadi, uyaqeda ukukhuluma uNkulunkulu. The next time sizozwa uNkulunkulu ekhuluma is when uJesu ebuya. Esezokhuluma kabusha esefikile okwamanje after lamavesi akangabi khona oedayo emazwini kaNkulunkulu. Akangabi khona othi thus says the Lord. Inkosi ithi ayisho lutho inkosi manje iqedile ukukhuluma athu Petru iBhayibheli liyisiprofetho esiqinisekisiwe esenza kahle ukusinaka njengokukhanya kukhanya endaweni emnyama sinaka iBhayibheli manje. UNkulunkulu uyalivala ingathi ipage lokugcina encwadini. UNkulunkulu signa off. Bonke abezwa amandla lesiprofetho so ngiyafakaza kubo bonke abezwa lamazwi. Uma wenezela kuwo, uNkulunkulu uyonezela kuwena inhlupheko ezibhalwe kule ncwadi. Uma futhi ususa, uNkulunkulu uyosusa isabelo sakho eJerusalem elisha. Ngakho asingalithinta izwi likaNkulunkulu, asiwukholwe uRevelation. Kodwa futhi neBhayibheli lonke asilikholwe sihloniphe, asedi lutho asususi lutho kulona. Ake sime kancane ngeyiprofetho. Amen. Kule yeyiprofetho sinakho konke sikudingayo enkosini ezwini layo. Amen bangcwele. Ngiyathemba ke bazalwane sengiqedile manje ukuthi njengoba kade sikhuluma lento yeskatholoji ngizoyisummarize next week. Ngintshele ama views ahlukene, abanye babona kanjani, abanye babona kanjani. Kodwa inhloso yethu masikhuluma ngayo lento ukuthi nazi ukuthi kuzani ukuze kuzoba nomthelela endleleni eniphila ngayo manje. Amen. Ngakho asikhumbuleni lezi zinto, sibongeni futhi inkosi ngazo. Ngicela ke sithandaze.